vakomana ndafunga kwenu
soka
funga dande varume ndafunga kwenu
soka uya
Nanda funga kwenu
soka
funga dande varume nda funga kwenu
soka uya mwana
funga dande vakomana nda funga kwenu
soka
funga dande varume nda funga kwenu.